Remember where you got it first. www.djerico.com.
Mumanyi kungulungulu nchabalimi Sikuwayo baka mabangi Ngandi numba mbala gali lansiwa Tula nesijikeka Nenge neka mwichi muita tokuwa Sonzo mwana wakatendi Mwale ronja kubusu za kimanju Wekata kuloro tamba Nalwe kulira walu sasira vya zifa Jagaranjo kere vifuno Biemba bulira ne muda mukungiriza nakavamba kaza bitalu okugeza mini yali atusetula sakinza sake yabakaza bitima bebigiriza musabo jetwalaga rene sifuna yo ne jenna subira mukala basawo mwingerere nyimbutu naye kati newe munali gaberi munye sijako mawo kujja munju nindaba kati ndegeka byakulokoka omulimo kangu umuli Walumbi ya ntegira wano Wangara ntikwa kwesega Muna nyumiza anga vanyumize Ndikati wafana na bati Mkuse mtu wa Kristo Tuchive shimu wali uchi na tishara Kandikize nonya kuwa Kusanga dache yonifunu kuwasa Neta suna javita Atana shimanya mtu lishimanga Chako ze tulichirojia Waiva singa na balamuli lukutiva Waili ndine vikuna Bia kwa otashari kakati ya shabimera Ukwale kukwa kususi Walwate wa siri mwema tamanga ntanga Tutuganye mwandigeze Tututenda ni mirambe mire nukwirikisa Mamulika wantwa walambi Nganewa wa mkugi mwa mutasalo ndubibuwa Yono chimumbe bumbi Ugwe kwa kwako katitasa umbirira Yonsetu wete ketio Hata mwate na tanaruba fanagana Tasofu na setambu Kuota bilizo mwarambi buhusu uroko chikola Kwa karuru nja kukakua Na ene mkula yuko tuzisa Nze nsembero kubatamua Mwaramba bantutu wa ule Juna tambu za lugumu gumu Ngebiti yotu bitekeka Chigana, ejokutu unyibibwa wabukuga Na yewe mujunafi, ulimu mutima gwandia kukutincha ginda Imirambe mirunji, ejole wataso jetuganyo kuyagara Tasofu na karambe, uligukola kula wenti yunamanyika Ubofu nesitambu, akubogu namba nambogu neno kwebati Gukono kubaruwadi Nga bumulenge ratana funumwe okuma Onoba wachikashi Okweka balawe mukodomi kukuruma Obo bafula manyo Obo jako kutuwerezo zona namba Nga fitu chikwata Njotunuleri ngo sanzo wengungu Watati bachisuse Tuwali anawa mumalirifu mwangamba Mba katia barambi Baku mokera mba na wabi namba ni wikeja Tunabati tucha kunyika ku Ngitasora baguli guti Kenambote kwa chifuna Kuzo ya gala tukuwala ni yenu marubaramba no mujuzo gukora ko gwakendira kuno manyira tata ya bantu boju nate bagala batigira ire chibalete o kuba maleke bikuna bata bantu ujogeze ko buti urangirire ndajya mutasana rangwa bina babikomyaho ujya kugarawo ngo tushara bajyo kujinwa choka mukama wange niye kugula yakuwa chukumudidi ngoju nyibasajya saba bakazi watuwonye kwitakula na yetu wedde wate uloba kwatibwa obutayinza bategeera tasofuna akalambi kyandibadde nakirungi singa olawa ye nomalaokolesyo kyandiyambye n'abalwadde bunnogejja siyombye baana battu naye taso kino jja kikola nga buyambye otusasire olumba olwali mukenenya kati ndweyitira mu bigula tasalongoosa ebibwa bwabwa omuntu n'abereesera kyobulako ke kabonero twawula emirambo gy'okola lwaki abalwadde tubagamba kyakwekomaku nekiera nja kita sirimu aleeta entondo womulina aleeta n'obusungu ngeri gyafunirwamu kkubo lyakwesanyusa oli ajja n'alowooza nti okuntwala obwomu ye olwaki okugeza abakyala bagenda n'abufuna ng'aleereeta ng'ajja asiiga mukyala era ennaku weze kulungula baasomoka omukazi n'asigalaawo ng'olwo ekizigadde okumujju n'ansaasaanya nga bw'afuna mu kiina teyeekuluntaza yeefunireko ettooke wayirindibwa amukwata anaamumanyisa abalenzi bwomutegeera kyava adduka emisinde ewankotta saba wawulu kwogoloza kati nze kwe kubuuza kyova ddala taso otulumirwa kyobaleka yo kyenjo ky'abalwadde ey'omusalaba mukyenyi bw'oba osobola oba bakamakansi obajjeko engalo eya ddye n'eya nnaswi olangirire bw'oti tibuli ngalo mwenda yalinnya ku ngandaggu baabamanye okukwana tumala kukebera ngalo zino byongerako ekyo kijona okuva ku bakyala nja kukikola mu bulumi obw'ekitalo si lwakuba mbakyaye naye nnamba y'okubawula nkyagisaba tasolo n'amala ekyo nga nze nzira mu kisawe nakakalabya naye kati ndi bweru ennamba ya tajo gye nniinza byongerako nga njawula omulwadde kaabe n'ettamegga egyofunga amabuga mumanye ennumi ekituta gyemibiri egitiba ginonompagira gweye eringula ati wenna wenna n'okujubananga analya tulabye ennyo baana batu guno omululu gw'ekisajja gwatumazaawo tasonta bwotutaase tulambire bbulooka z'ennene n'otujuna gw'owumbye matafaali saako erinnya lya fakitole kyefulumya tasofuna akalambe buli gw'okolako aveeko waakiri oba okugulu ng'olwo abali ku miggo tewennyonnyolako otukuttirukuttirawo ng'olwo abali ku miggo tewennyonnyolako otukudduka obuttirawo naye nsi eggwawo nnyo w'olitegeerera ekyo ng'ensi yonna matongo nkikwolese siriimu twali tumwawula ng'akozza abantu baaluma kati banogoka bunogosi neggulo gwe wasuze naye nkoze kishamu mbwe nirabira okubibaza mpera naba nkoze kishamu mbwe nirabira okubibaza okulabirira mukozi omulimu ettendo nze kimalamu abakogofu abobuwiri mulina n'akasente okukola kuba tasasulamu ekabasa naye nsaba akalambe oyo abeera opedde taddera tumanyira oli alabikako eyo okumuwa empeke mumusooka ekyennamba amannya temubabuuza yenze basudde omukenkefu mbi okunyumya sinyumya bibuuzibuuzi ebitaginya okubinyumya ntuleka sigwayo baana batu nga ndi nnumba mbalagaliera nsiwa tasono ne siriimu mutandikira wabayagala okyongera kubimulaba katonda njagala abalungamye ng'abalamiza bimukola siriimu waana abanonera omanye ali ku luggi we musula ayitawo gwayaniriza tusisinkane omukyo guli genze kunoonya bye ndidda nabyo mundabire bye muli nabo thank you.